Wakilisha
Tunawakilisha
Minko mtahani ni kondani ya bolo. Studio beat ni za CTV, yani za kono. Hata kwa insta tayari etimi watani follow. I don't need your help, so wacha nifanye solo. Squeezy tuni hai mekwa calm, luya na salam. Najua bado mafans etimi mnanifaham. Sit back, relax, na wache ni kushow. Call me Calvo Dogo, ni kwenye cheki sogo, yeah.
Okay, better than before, only future will be so. Niko likiso, imetoka CTV. Mahaters wana vitambi, ati wakilisha. Mina sababisha watiaji wanabisha. Kimistari na tisha jina kubwa kama rona. Stani unaeza bonga na dhani unaniona. Kama ni kali ni kali, usini mistake na kali. Mistari zangu ndo kali na wache aroba mistari.
Wakilisha Ronda massive.
Wakilisha
Tunawakilisha
Wakilisha
Ronda massive.
Wakilisha
Tunawakilisha Wakilisha.
Togo kuna raka, Mungu shatupa zetu baraka. So kuomba ndo liata na kombia. Nimechata mafala na rubisha. Ocha so if you don't bother. Nipe na poso nvile na wamoda hizi liandika jana. Hope mkopole kuna kazana. Nimekuwa busy na kopa ujana. Nimelandijana kutoka Ghana. Ono yoshanza kusema apana roba mistari. Tena nasikia nimejaka Johnson. Nipe mike uone. Metoka tu CTV.
Cheki Nike ze. Cheki flow manze. Cheki kwa mambosho kauna domse. Kaputo Junior. Cheki Moon. Hallelujah. Wanajua tumekuja kuchafua. Si watafua. Toka Ronda West. Na hatu fake. Na tukitaka tunatek. Na hatu shake. Nipe kick. Nikupe trick. CTV nipe beat.
Wakilisha
Wakilisha Ronda massive.
Wakilisha
Tunawakilisha Ronda massive.
Wakilisha
Tunawakilisha
It's about time now we repinate. Welcome to the world of NK, where we sell dope and we got kush each and every corner. What you gonna do now? Some a damn killer, you a cop. It's true now, we can't cope. And we got balls on. Every time I wanna be blessed, so I keep it white, joke, yeah.